Kenya boy, 001
girl. On the beat.
Hello, what's up, girl? Mtoto mkali saru leo nataka ntoke na wewe. Basi janda now now, mida mida kupite tukale kwanja mida.
Hello there, samani masauti kumbali nimekuonea. Likuwa na kutamani jamani hata kuongea. Kwenye DM yona kama ulichorea. Na furai kuna kwamba sasa hivi nimerejea. Na kosa vis beach, umepotea siku nyingi umerudi nimekuwa busy. Twende camping, bichi pona champagne. Hajua sija sim, jumsupa na kuanga sate.
Usijali likuwa busy, unajua mambo ya kazi. Ila we take it is, mbana nimekucheka. Sima leo ki happy. To keep up na my champagne.
Oh, na kutoa auti CBD, uptown, ama West
B. Kutoa auti
tukate gin, vodka, ama West
B. Kutoa auti
CBD, uptown, ama West B.
Kutoa auti
tukate gin, vodka, ama West B.
Nina fursa siombi hata ruhusa. Bebe baby siogopi hata kama sutra. In your bed nini mapanda shuka. Chochote unamwaga mina pangusa. Take a photo, uko na toto. Blow my feet na ma emoji za moto. Yeah I'm a business mama niko soko. Nataka uniteke nyondoke ndo nitoke local.
Oh sexy girl you're so beautiful. Tuko wawili mimi na webu. Let's get lit, nothing to worry. Na leo tunaipiga politely. Oh sexy girl, you're so beautiful. Tuko wawili mimi na webu. Let's get lit, nothing to worry. Na leo tunaipiga politely.
Nimekumisi na kosa vis beach. Umepotea siku nyingi, umerudi nimekuwa busy. Twende camping, bichi pona champagne. Hajua sija sim, jumsupa na kuanga satin.
Usijali likuwa busy, unajua mambo ya kazi. Ila we take it is, no bana nimekucheka. Zima leo ki happy. To keep up na my champagne.
Oh, na
na kutoa auti
CBD, uptown, ama West
B. Kutoa auti
tukate gin, vodka, ama West
B. Kutoa auti
CBD, uptown.